jemvute tebibadde byangunyo kitange andeka nga kyali mu luto lwa mage naye nno munange esala za mage zampanirira wamu ne baganda bange tobyentalo nwanye mekanye ne banagwano mu buli kimonyambyo obaddewo okuva buto obugabirizi bwo n'obukuumi bwo byankwatako byambikkako ekisa kyekingi mwattu kimala wandaga ekkubo nze wampumuza weebale kunjagala weebale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byatereera wanzikakkanya emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumikiriza noninda byali byansowera byaterera wanzikakkanya emmeeme wampumuza weebala okunjagala kati ntula ku mmeeza ezabalangira eggwanga ng'eno ekuweereza ebinene by'okola njanga kujulira era nkusaba ompe ekisa nneme kuyosa kukwebaza nka nkuyimbire oluyimba olukya leka nkuyimuse erinnya lyo ligulumizibwe leka nkutendereze Yesu ekisa kyekingi mwattu kimala wandaga ekkubo nze wampumuza weebale kunjagala weebale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byaterera wanzikakkanya emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumikiriza noninda byonna ebyali byansobera byaterera wanzikakkanya emmeeme wampumuza weebala